Weka vizuri smile yako, smile yako. Can you smile for the Lord?
Sifu Bwana, Sifu Bwana, Sifu Bwana, Sifu Bwana.
maendeleo yanapenda. Wewe una kama nako kama. Wewe yo yo. Don't say for water.